Upo ndani toka asubuhi, unafanya nini?
Ah, naandika barua. Hivi wewe unahisi anatukumbuka?
Nani?
Mshua?
I don't know.
Au anatukumbuka ila ajali?
Usifikirie sana. Really mbi, atarudi wakati ukiwa sahihi.
Kwani wewe uchoki? Manake imeshakuwa miaka mingi sasa unajua. Na hadithi ni zile zile. Vitu haviendi, mambo hayanyoki, hakuna kinachokuwa, eh? I miss the time when you used to be curious about him.
Mbona una masila sila hivyo mzee, vipi?
Nimechoka mzee, yani I'm so tired. Yani ku pretend like vitu viko sawa na vitu haviko sawa ni uongo, eh?
Unataka nini hasa kwake?
Sibu hata haji sasa, yani tumuone, yani haji atusaidie, eh? Au hana nguvu? Kama ana nguvu na anania, mbona shida bado zipo sasa? Kama ana nguvu ila anania, basi yule atakuwa baba mbaya. Au anania hana nguvu, yule atakuwa baba dhaifu, unajua. Kama hana nguvu wala anania sasa, yani bora tusimuite baba, yani astahili yote kuitwa baba, yani.
Bro, siseme hivyo utakufuru.
Yani ukiniambia mambo ya kufuru sasa hapo tutagombana. Yani ukiniambia kuhusu kukufuru maana unanikataza nisifikirie.
Okay, chill. By the way, alituma barua mpya and this time he's concerned more about nguo anazovaa. Anasema sio sahihi.
Yani mbele ya matatizo yote na shida zote tulizonazo hizi anibari anaongelea kuhusu nguo. Kweli? Sasa mbona barua yangu haisemi hivyo?
Barua yako fake bro, na ni ya kipuuzi. Naona umechanganyikiwa bro.
Unasema?
Unidi.
Sijachanganyikiwa. Hawezi kuniambia nimechanganyikiwa.